Ma
Hele 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 hele
Turn it on.
People love the King Soul.
SQB.
Man is the wind that. Hey yo King Sully. SQB.
Bring it on, baby.
Tuafika kupunda be. Kabachi mwana punda be. Nipundi le ni kwati vene. Tuafika pano mapunda bene. Nipundi le ni kwati. Nipundi le ni kwati. Ifoko tuli chila taka. Ero ngoko tuli fila pena. Tunapete puna mawaro. Na wachibola wali shiba nisebene. Kutawama na kwa misisi kose nisebene. Tunyonga depona makofi nisebene. Bofwa ile banyonge bene wali sebene. Ni mama fya kele kwa tulijiba. Nga wapora la sambuyo baifwa kuno kuiba. Tokuchi tasamuni soti pundile ko bene. Bene ni bene 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 na wabene. Watuka napo bene chinchucho bene wawine. Na wachichine na chichine na chichine. Wafinji fya lubana na chichipche ni chine. Kudogu yungfwa mwamona nifweba mwene. Tuba suka mapeno. Leto fika kupunda be. Kwa wachi mwona punda be. Nipundi le ni kwati bene. Tua fika pano mapunda bene. Nipundi le ni kwati. Nipundi le ni kwati. Ifoko tuli chila taka. Kero ngoko tuli fila pena. Tunapete puna mawaro. No surrender, nalisha bomba salenda. Owe mwilaba kwa chitopiki nivene. Ngole tarika kashu wime nangu nililine. Kuwa majaksi ya mapasti sevene. Isete tungalanga tuafika muni na piyamo. Ndia kuhuza na umbele weso kambe kuna vene. Tokuchika samuni so tupundi lako vene.
Vene Isevene ise. Isevene
ise. Tuafika kupunda be. Kwa watu mwana punda be. Nipundi le ni kwa chivene. Tuafika pano mapunda bene. Nipundile ni kwati. Nipundile ni kwati. Ifoko tuli chila taka. Kero ngoko tuli fila pena. Tunapete puna mawaro.
Sit
below the King Soul. Man is just a mwendagashi. Hey yo King Sully, DJ Papa G, Kari Dusu, DJ Firefire. Okay, don't see the game change. ZZ USB, vamo pa. Hey yo Sima okay, naba mule pa. Ha,
ha, ha. Turn it on, ask your beats, bring it on, baby.
Oh my gosh. It's Extreme Records.